Derewol ngol Bulus windani Filibiyanko'en. Filibiyanko'en, surewol arandewol. Min Bulus Itimoti, min mashube Yesu Almasihu. Min bindan fu yimbe Allah, tokkube Yesu wonbe gariri Filibi, imawbe, ihuobe nder kautal tokkube Yesu. Allah nyako meden, Yesu Almasihu jomirao, barki dina on, hokka on jam. Imiyetta Allah konge lesherel to minyumi ido modon. Konde nder fu do aji am, dengata naimi on fu. Imi wata nder beldum berende. Gam ongondi am, nder wajinki habaru beldum. Daga nyalnde arandere, nde putludon nankidum, hawari kijoni. Mitabitini onton putludo kugal bongal nder modon. Oyoti naingal haya kinyalnde wartwe ki Yesu Almasihu. Du wada niya minyumira ni hido modon on fu. Gam onder berende am. Konde nder suruki kidum suriam. Konde suranki mangu habaru beldum itabitin kidum. Onfu enkebi barka Allah hauti am. Gam Allah wone shaydido no kabirmi yiki on. Inongidirmi on onfu. Nonno Yesu Almasihu yidiri on. Duare awone yidde moto wadaka beidaki. Hauti andal. Ifu fero tirki hakunde gonga ifeure. Gambawon subuki koburi woduki. Ngarton be berde labde, ngarton be ngala kodum hudirta om, haya kinyalnde gartoli Yesu Almasihu. Gamgi kumodon hewa adilaku, kebe tedum to Yesu Almasihu, gam alla teddine mante. Bandi rabe am, imidi andon ko hebia wadi habaru beldum beidi sankitaki. Hama fusoji e reno be la morde, iyimpe koribe, andi dum habang gammi mashudo Almasihu. Habu kian sembi dini tokube Yesu dutbe nder toku kimo. Bebeidi hebu ki sembe berende wajinki walde Allah kulol wala. Dumgonga, wabbe ingajina habaru Almasihu gam lauliru. Idapu tuki fotfot tirki. Ama wabbe ingajina gam nyumoji botli. Be yimbe ibengajina gam yidde. Ibe andi misura doo gam suruki gonga habaru beldum. Bentonbo, ibengajina habaru Almasihu. Gambe dari ko e mabbe na igonga ibe nyuma be ummi nanayam hakilo nden gele sharel gel dum habbiyam non wannayam ko buri woni ikongo lelawol ko der nyumoji di boda ko der nyumoji boddi Almasihu iwajine gam majum iminana beldum mi wadai kananuki beldum gam imi andi barka doare modon iballal ngar ruhu Yesu Almasihu hokkata ire irde dum yofayam daga nder sudu shural ko kabu mi yiki iko kammi mi woni to mi semtina hore an ko sedda amma mi meta isembe bernde gam joni ikonde dum maunina Almasihu nder ko dume ko gadaimi ko lawol jonde am ko lawol maide am to mi nyawri Yesu i jonde nder duniyaru ndu mi wadaende gam Almasihu to mi mayi bo dum beidari. To imi wodi yonki nder bandu ndu'u, mi huwai kugal na fayengal, amma mi dulli ko shubaimi. Dumfu didum idumfoda na yang hakilo na seta. Kopirmi iduki woni, midilla mi jododoi Almasihu, gam kanjum uri woduki na seta. Amma dumpura inafanki on mi jodotaw. Mitabitini dumnon, gam majum imi andi mi jodototo yonki taw. Minyawra Yeso ijodo daki imodon onfu. Gam nyawro Yeso nanon beldum nder holaki Yesu. Non wada gam lawol an kebon dalila shembitum dum mantor todon Almasihu. Gam so oyaki amto modon. Kopuri woni ngade jonde potu dunde ihabaru beldum do Almasihu. Gam komi wari mi ii on. Komi wala don minana habaru on dondari botum nder nyumo goo. Kongiddon go'o on pida gam suranki ko habaru beldum wi'i na inder kulol wanywanbe modon ko sedda non woni alama tabbitinanay dumbe be kalkai amma onon dun tabbitinki kizda modon dum fu Allah woni gadaydo dum o barki dini on barka do woni na kebon kolodon Almasihu tan amma ha kebon jaron torra gam mako torra kanjarotum dum iri torra kanjarumi kangidon kananoton imiyara hajuni. Filibiyanko'en surawol ɗiɗaɓol. Nde sumpotirki Almasihu e sembiɗina on, nde yidde makko e waltina ɓerɗe moɗon, nde on sumpotira e Ruhu Allah, nde on godi yidde e yurmende, no belnirantoyyam ɓernde woni, nyumo moɗon warta go'o, on giɗindira, on kawti ko'e. To on gaɗu ko ɗume nder yidde hore, ko nder mangu hore, amma nder lernuki hore, ko moye hosha bandirawo muɗum ɓurimo. To ko moye moɗo yiɗa ko nafanta hore muɗum tan, amma o yiɗa ko nafanta woɓɓe ma. Gikku moɗo warta iri ɗum Yesu Almasihu. Ko nde nder ko ɗume o go'o e Allah. O hosha e fottuduki e Allah goɗɗum ko o jogoto. Amma o wartiri hore makko, na o goɗɗo. O warti masshuɗo. O danya nder nandi neɗɗo. Gada o danyama nder nandi neɗɗo. O lestini hore makko, o waɗi ko ɗum wi'imo ha o mayi mayde dow gafangal. Gam non, Allah hokkimo mangu ɓurɗum ɗum ko moye. Nden hokkimo inde ɓurnde ko nde e inde. Gam ko ɗume ko woni e dow, e ko woni e duniyaru, e ko ɗume ko woni e lahira, ɗum dishanto Yesu. Nden Yeso ko ɗume ko ngale ɗemgal wi'a Yesu Almasihu o jomirawo. Gam mauninki Allah nyako mo dow. Gam non onon ɓe giɗumi, ko nde on gaɗa ko ɗum wi'i on cerel ko gondunomi e moɗon. Jonima, nde mi wala ɗon, ɓeyde waɗuki ko ɗum wi'i on. Gaɗe ko huwuki kugal kisdam moɗon nder kulol Allah. Gam Allah e huwa nder ɓerɗe moɗon, gam o waɗa on giɗon waɗuki ko o yiɗi, mbawon waɗuki ɗum. Fuu ko gaɗoton, to on gaɗu ɗum nder metitaki, ko nder geddi. Gam garton wala ko ɗum huɗirta on. Laɓuɓe, ɓiɓɓe Allah ɓe ngala hanlede nder jamanu yimɓe ɓe ngala gonga, kalluɓe. Garton jeynotoɓe nder maɓɓe bo fitilaji e duniyaru, nder hokkuki habaru wolde kokkainde yonki. To on gaɗi non, nyande wartuki Almasihu, mi mantitoto. Gam kugal an e habduki an warta e mere. Kuɗe ɗe kuwaton, gam on kolake jomirawo, bo shakkiri ɗe ngoni to makko. Ko to ɗum rufa e ƴiƴan am dow shakkiri ndin, mi nanay belɗum, belbelten en fuu. Non onon ma, e hani nanon belɗum, belbelten. Imi kammi, to Yesu jomirawo jaɓi, mi lildanoyay on Timoti, na ko neɓi, gam mi nana habaru moɗon ɗum sembiɗinayam. Mi wala goɗɗo gannuɗo e moɗon bo makko. Horiɓe ɓen ko moye ko woni Yeso muɗum tawwannimo, na ko Yesu Almasihu yiɗi. Amma on andi no Timoti holliri nafuki muɗum. O huudi am nder kugal hokkuki habaru belɗum, bo ɓiɗɗo e nyako muɗum. Gam non, kanko giɗumi liloyki to moɗon, no nanirmi ko heɓatayam. Nden mi tabbitini to jomirawo jaɓi, min ma mi waray na ko neɓi. Mi yi'i e hani mi lilonoya on bandirawo am, Abaforoditus, higo kugal am, higo torra an ɗon ma, mo liloyɗon wallayam. Gam o haɓi o yi'a on on fuu, o wanni gam on nani o yamɗa. Gonga, o waɗi shiye njamu ha o ɓadake o maya. Amma Allah yurmi nanimo, na kanko tan, ha e min, gam to wannare ɗuɗanayam. Kanju waɗi kaɓumi na seɗɗa, mi liloyamo to moɗon, gam puɗɗiton gi'ommo nanon belɗum. Nden wannare am usto. Gam non, njaɓɓemo nder welwelo ɗungo gam jomirawo. Nden kokke iri makko mangu no hani. Gam denno o ɓadake o maya dow kugal Almasihu. O sori yonki makko gam o huwa kugal wallukiyam ngal on mbawata huwuki. Filibiyanko'en surawol tataɓol. Ire irde bandiraɓe am, nane belɗum gam sumpotirki moɗon e jomirawo. Mi soma e windanki on ko bindannomi on denno, gam ɗum suruki njamu moɗon. Gaɗe hakkilo e ɓenɗon yimɓe ɓe gikku bo ɗum kutiji, kuwoɓe kuɗe kalluɗe, wi'oɓe dole ɗum naada ko ɗum heɓa kisdam. Gam enen godi naaduki ki gonga, enen mauninoɓe Allah nder Ruhu makko, mantortoɓe Yesu Almasihu. Enen en gaɗata ɓerɗe meɗen dow kuɗe ɗe gaɗeten e ɓandu, gam Allah jaɓa en. konde min imi wodi dalila waduki bernde am do kude bandu. To iwodi kamido, iwodi dalila waduki bernde do kude bandu, mipurimo. Minadama inyalinde joweta taure, gada midanyama. Mi Israel ankejo, daga lenyol biliaminu. Mi Ibrani ankejo dimo, bitu Ibrani ankoen. Do tokuki ataura, miparis ankejo. Mitoki dina am, hami torri tokube Yesu. Do waduki adilaku, nder tokuki ataura. Dum taurayan godum kowoda. Amma fukon gi ainomi budum nafanayam. Joni mi hoshi dum mere gam almasihu. Kopuri non woni, mi hoshi kodu me mere. Gam kopuri mangu woni, anduki Yesu almasihu jo mirao am. Gam mako shendir mi ikodu me, ngartir mi dum mere. Gam mitokamo. Mi warta shumpo tirowo imako. Mi warta enon, na gam adilaku dum godumi. Gam tokuki ataura. Amma gam adilaku kebe tedum nder hola kimo. Wato adilaku iwidun to alla kebe tedum barka hola ki almasihu. Kongidu miwoni, mi anda almasihu ibaudi ummaki makko daga maide. Imiidi miyara iri torra ka oyari. Mi maira no omairi. Gam funo duwadi, mi heba mi ummo daga maide. Mi wi'ai miyadaki miwarti kodu mekohani miwarta. Kobo miyadaki miwarti keudo. Ama imi wada kumbawai miwaduki gam miwarta non. Gam Yesu almasihu yadaki warti riyam momako. Bandirabe, mihoshai miyadaki miwarti non. Ama fi go ongadaimi. Imi yejita kuyapi. Imi wada kumbawai miwaduki miyoto kuhuni Yesu. Imi yaura Yesu gam miheba jalorgal. Mi hokke dokkal wato noddol yaaki do ngol Alla noddiyam barka Yesu almasihu fu enen shembit be der tokkuki Yesu e haani nyumire non to on nyumi goddum fere Alla hollay on dum e jairi amma en nyamre Yesu e tokkuki gonga kanjaadi den ekkitiden bandirabe am ekkite to am ndaron gadobe jonde kanunde nde min ekkitini on gam e wodi yimbe dudbe Be metan mi on do mabbe. Joni imi fu ita imi wia onka. Igondi. Ibengata jonde wanywanybe gafangal almasihu. Reirde mabbe dum halkere. Dedi mabbe ngoni Alla mabbe. Ibe mantoro kosemtini dum bengatata. Bengati iberde mabbe do kuwoni ndir duni yaru. Ama enen dum belamu do. Enkabi waru kikiznoo. Wato Yesu almasihu. Jo mirao. Garo yaido. Dagaton. O wailita iballi meden tampudi, mayaidi. O warti rati bo bandu mako godundu teddungal. O wada enon, ibaude mako de o wartirta kodume leilamu mako. Filibi yanko en, sura wol nayabol. Gamnon, onon bandi rabe ampe ngidumi, bekabumi yiki. Onon goni beldum bernde am. Onon mantor tomi. Non hani ndaro rodon botdum der tokuki jomirao onon bengi dumi imitoro yudia isintiki be shiryo tira gankambe dum be jomirao an higo kugal ammo gonga imitoro ma wallu rewbe be e gambe kudi am kugal shadungal gal wajinki habar beldum hauti ikilimen ihoribe higobe kugal am be inde mabbe iwindi der deftere yonki Konde nane beldum gam jomirao. Imi fudita imi wia on. Nane beldum. Ale komo yi amunyal modon. Jomirao badake warta. To on gannu do kodume. Ama nder kodume. Bie Alla kongidon. Nder doare. Itoraki. Iettore. Nden jamdun Alla hokkata. Yapidun famu netdo. Dun sura iberde modon. Inyumo modon. Gam on shumpo tira. Yesu almasihu. Ire irde bandi rabe am. Ngade kanyumuki do kodu meko woni dum gonga. Iko maunine. Iko hani. Iko labi. Iko welnanta yimpe berde. Iko dum yiata iwodi. Iko kodu mengi kubotum. Iko heuti manteki. Kodu meko ekitidon. Iko kebudon. Iko nandon. Iko ngidon to am. Ngade dum. Den Alla jomu jam. Wonday imodon. Iminana beldum. Mietti jomirao na setta. gam joni on sho ake on ballayam. Gonga denno on yuma do am, amma lawol woni on kebai. Mi wi ay non gam imi yidi goddum, gam mi ekkitake nder fuuto kebumi hore am. Mi munyida ikon godumi, imi andi no jodorto mi nder shia, imi andi no jodorto mi nder godal. Mi ekkitake no jodorto mi nder fuuto kebumi hore am. Ko nder harande, ko nder welo, ko nder godal, ko nder dullere. Mi wawai waduki kodume barka on non shembi din doyam, amma on gadi boddum nde ballu doyan nder torra am. Onon Filibiyan ko'en, onon iko e modon, on andi sharel ko puddudon nanki habaru beldum, nde almi leydi Makedonia, wala wobbe tokkube Yesu, ballu beyan, sey onon tan. Gam ko sharel ko gonmi Tesalonika, on lilda niyan ballal, nande go'o, nande didi. Na imi dabbita dokkal to modon, amma imi dabbita na on beedari do barka dun godudon. Mi hebi dokkal ngal lildoy doyam to jungo Abaforoditus, ngal buri ko gidumi, ngal warti bo urde welnde nde dum hokkata Alla shakiri ndi o jabata belna naindimo bernde. Alla am hokkay on kodume ko giddon daga nder risku makko duddum barka Yesu Almasihu. Teddungal tabbita to Alla meden, nyako meden ha abada abadin, amin. Kone fu yimbe Alla nder inde Yesu Almasihu, tokkube Yesu wondube e amdo o ikowna on, fu yimbe Alla ikowna on, ko buri woni kuobe ilamorde Kaisar. Yidde Yesu Almasihu jomirawo wonda imodon, amin.